amanye yakaina
check check is on the back
nasinto yo ema ema okupare na loko kanzi buri kimu kinyangwira ekisa kya mukama chanzi kakonze ne mfune tembe ekisa kya mukama kya nyamba nange ne mfune tembe mukama ne yanzisa ekisa kya mukama kya nyamba nange ne mfune tembe mukama ne yanzisa sicha kaba nange na bivako ne siga mukama kubanga Mirembe, ewe mukwano kwange,
ewe mukwano kwange,
alabirira bana bange, kankusinze, kankusinze, kankutendereze ngai, ekisa kya mukama kya nyamba nange ne mfune tembe, mukama ne yanzisa Mukama fuka mide nange kwebaze Yeje wansija wala Nabalave bangi Bane wala Nyambuka Nababakirida Abagananga Bakiriza Che unisanga Decha dala Dechisacha mukama ze che champamsa Nyambukira dalanzi Sida mabega Atana loko ka nawe loko